Exclusive to Zayda Hype Man.
Skinfest, the best lord.
Only the strong will survive.
Jinvee Song Production.
Brr!
Fale! Fale!
Yandatu!
Sports
Mr. Harris in the building.
Stars in the building.
Ya naka dansa kampia pokunye mboko shimpinya pinya ifo tatum fo afele testi eka tushane ka dansa kampia
mpo sama dansi ya vampia tupala mestage ya panofia ita mashano di block songo di block kumunele katulenge fo vampia chut chut eka tulenge fo vampia chut chut eka tulenge fo vampia chut chut eka tulenge iwe eka tulenge fo vampia. Mushikula for 20 na target. Kushipwisha for bonds na budget. Uli madamu ni mpaka permit. Hello plus na mailo no office. Kanshi katufyangale mpaka ise shitabete ya macha. Dancing kajibi kile padia. Bonse bambia kulumbanya. Wakai tuwambele papo. Chitansi chabampia kwikili shapo. Nome TJ aleti ni shapo. Mankucha tuwala ngile kumidanso. Nengale tumone kofio finine. Ulaluala tumone ngata upolele. Tula pela kano fenga tachididide. Amashate mashanga ta upibide.
Shanaka dansa kampia. Pukunye mboko shimpinya mpinya. Ivo tatumfu afele testi. Eka tushane ka dansa kampia.
Mpo sama dansi ya vampia. Tupala mestage ya panofia. Ita mashano di block. Sango di block kumunele katulenge fo vampia. Chut Eka tulenge fo vampia.
Kupondi finda lava Matu wafika mochila wala tambama Pakufola babakiu wala tantama Duvusha kumona balele Nikwete kulifu ni bali haba shele Telakonka kuchila Kubanonka tuposa mafina Ama baby ni fuebo baluila Wala tambanga tu wafika mochila Nigatu baba konto kede Pala ndeposa dansi ya maposele Tinbishiru imbo repeat Skin fit papiti Nipaka kumatunda macha Ande fikuwe sikale mba funda masha Pama ando wile katimbe ngoma Njivile mbalange ni sate mfola Nifuebo batamba mchila Ngoma anga shate tefuila
Tumposa madansi ya vampia Tupala mestage ya panofia Ita mashano di block Songo di block kumunele katulenge fo vampia Chut Eka tulenge fo vampia Chut Eka tulenge fo vampia.
Shana katansa kampia Pukunye mboko shimpinya mpinya Ivo tatumfu afele testi Eka tushane katansa kampia
Mpo sama dansi ya vampia Tupala mestage ya panofia Ita mashano di block Songo di block kumunele katulenge fo vampia
Chut chut
Eka tulenge fo vampia
Chut chut
Apo Selak Eka tulenge fo vampia
Jinvee Song Production.
Zayda Hype Mag.